Nika pesa litaka fura na mini kampatia kwa yale made kutoto akaja kusanita kuzalia unapokwenda na mini ipo umekubali apitishwe maandiko imani yangu kwako ipo mimi nawe kitu tenganishe kifo acha wavijora pambe baby acha watu chambe kutunanga watu nange penzi letu tulipambe wendo mama lau Nipenda na moyo nina pete Kasema niwe nae kaya choka maseke Kachoka le mangumi na kupigwa mateke Kasema ye hawezi kaukata utepe Taka nikaba shingo memkabaro Kipenzi la kishindo la kikomando Akika ukikisima tuwa ijazando Halololololo Acha wavijora pambe Baby acha watu chambe Kutunanga watu nange Tutulipambe Wendo mama lau Mama lau Wendo mama lau Mama lau Achana na
Awaishi we mane